that you got. Khalil, Toto, Wabibi, Nigasi, Pina Young on the mic.
Big touches on the beat.
Mama yeyo, una maziwa, yaliyo ganda, ebu tingisha.
Chikicha, chikicha, wa.
Ebu tingisha.
Chikicha, chikicha, wa. Yani siyo kitoto, video mixa mafoto. Natuna arosto, vitushazi mambo ni mseto. Yani siyo kitoto, video mixa mafoto. Natuna arosto, vitushazi mambo ni mseto.
Yeah, filling with my girls in the streets, vibing through the night. Feeling all good, making stories, laughing till the morning light. I'll never miss that moment, cause that's where I feel home, yeah. Even when I'm gone, girls, you'll always stay my game. We make ourselves a home base, that's what we call our safe place. Invite our friends for hangouts, cause that's how we like to be.
Yani siyo kitoto, video mix on my photo. Natuna arosto, vitu shazi mambo ni mseto. Sio kitoto, video mix ama photo. Natuna arosto, vitu shazi mambo ni mseto.
Mama yeyo,
hey.
Una maziwa,
hey.
Yaliyo ganda,
hey.
Ebu tingisha.
Chani chikicha, chikicha, wa.
Ebu tingisha.
Chani chikicha, chikicha, wa.
Yes, bad, bad we bad. Nigga si chali wa jambo squad. Navoji amene sina bod guard. Pina jump on along my side. Puyoka puyoka ina de home sweet home. Watuna masha kamasha tunazo run he game. Katia katia men murder them. Tunawa patia patia ayo masham sham. Arusha state of mind beat ya boblim. And if you don't mind guess the volume. Noise maker this is big sound team. Kama high to jail say give me some.
Yani siyo kitoto, video mix ama photo. Natuna arosto, vitu shazi mambo ni mseto. Yani siyo kitoto, video mix ama photo. Natuna arosto, vitu shazi mambo ni mseto.
Mama yeyo,
hey.
Una maziwa,
hey.
Yaliyo ganda,
hey.
Chani
chikicha, chikicha, wa.
Ebu tingisha.
Chani chikicha, chikicha, wa. Yani siyo kitoto, video mix ama photo. Natuna arosto, vitu shazi mambo ni mseto. Yani siyo kitoto, video mix ama photo. Natuna arosto, vitu shazi mambo.